yes, yes, yo.
It's Vorkan once again right here, yo.
Rank, we make things happen, yo.
Let's go, yeah.
Yo, nikitabasam nipo kati ya kununa na kucheka. Bila nidhamu nisingefika, acha nisake mapene, yeah. Simba saka banda na kama moyo mashine, basi mwiri ni kiwanda. Volcano kwenye mic now, na wakalisha young rappers, mi sio so size yao. Kenya mwezi na flow kihadi call, tenzi na mwagika mpaka inakaba call. Na kuficha kanywele za kwapa, hata usafishe vipi juu ya mdundo ntanata. Mwanaharakati nisiandikwa vitabuni, sipofika duniani nitasifika tambinguni. Mi ndo kiwanda cha vina, nimesha drill walk jimba wezi fika hikina. Na washa go, na wapa flow, na washanga MCs wasonelewa mini soul. Na destroy mada kesi stress in the hands, na zenga punchi malaka king wa chess. Mistari mingi kamiba nungu nungu, na stonga nyingi mpaka kola sisha kuwa ngu, yeah. Mistari skosi sio so kama hela, na zenyonga nyingi kadigo kafela. Wanabebo na mic fake unataka promotion, staki kiki hikuwako ni kama trishen, yeah. Maisha na choma kamiba, uzoshe unafuka kawida, yeah. Tenzi na zinyonga barida, hato ni baby tingumi na nyonga ndo
wakile, yeah. Washikaji hao wanaojaribu kuiga CSEO lebo zao, wambie washikaji hao wanaojaribu kuiga CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao.
I use it what I get it, ha. Singoje tomorrow, I'm shapopo nipate notice, itenzi paka biboro. Uneza niono usipate na chokisema kibiti, watu wanapona mistari na nipa ishima. Hip hop, HI, HOP, mistari kama pupo cheke unadio kopi. Mapafu gesi hoti kwa kuplay, himi dundo ngoma sinachana noti kama biti za msondo. Nafanya game soma uno ya bendi, wedemu usinipangie kuspendi. Natisha na shaki, natisha na biti, natisha mpaka MCs wanautisha na kiki. Asante mama umenijenga bilivyo, nimetamba nimesimama umenikuza bilivyo. Japo story yangu imeandikwa kwa tense, na jopitia machungu ye musintishie mapenzi. Tupo tuna moto tuna waka, ubwabo ushapikwa weka mkeka. Kitaki na chafuka chaka chaka, hata tuwape beti wanachana tumikeka. Wezi kutamano usitokiona, hata kwenye fane wezi fanya biti bila ngoma. Wanasema mina kera mpaka noma, shaka nipe biti mini wapimu.
Wambie washikaji hao wanaojaribu kuiga CSEO lebo zao, wambie washikaji hao wanaojaribu kuiga CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao, CSEO lebo zao.
Nimekulia kwa mtaa, shida na dhiki tena bara, because I was born to fight.